brother. Squeezy madame ni blanda. Jana kuzwali mkaza. His family, get together kwa bed. Your story tumekata. Maboy wengine blanda, watakukulia mama na kuchekeshe sana. Madem wa siku hizi wana machali wengi. Nilichapa moja juzi ikaingia ndani. Dive
Nairobi, yule na kubea pia na libea. Akikuletea ananiletea, wanakula fea, sote tunashare. Ogopa sana Nairobi, yule na kubea pia na libea. Akikuletea ananiletea.